sala uthando phele nginalo thathi isandla sami uthando phele nginalo bathu buhle bendoda inkomo zayo bathu buhle bendoda inkomo komhlaba sokushiya la
Talks and he's winning. Physical, my baby. Can't you hear me with Italy? Yeah, so good. And then baby. I'm sure Kanti wa yungenza so umhlaba wami uthobona izolo ubukibeli mot uhamba namadoda kanti wa yungenza so